This is the My Hiking FM podcast. Le Dr. Tumelole re bua jalo ka diabetes me re tota jalo bana ba banye ga mogole bo mama ba leng gore santsene ba solofetse mo tsatsileno le la gompieno re go kaetse gore mo supolo gone le tsatsila bo ditshaba tshaba la bolwetse jono jo jwa diabetes ke ka mo re boneng jalo go le botlhoka gore re bitse jalo Dr. Tumelole. Morning doc.
Good morning, Lady Mutsin. Good morning, Brother Don. Good morning to General. And good morning to Barret. Barret Zing.
Doc, I go teng gore me a ka nna jalo le diabetes ntle le kitso ya gagwe. Segolo botonna jang me o leng gore o tle ba le a le mo meleng.
O itse re boeletsa gape kganyele ya gore diabetes ke eng ela gore e tsamaisana le insulin. It's a hormone e leng mo mmeleng wa motho. A kere ke le ra bua ka di-hormones. So hormone e dira gore ga o ntse o ja dijo tsa go ga o ntse o ja di breakiwa down go lokololwa glucose sugar e leng gore mmele wa gago wa e tsaye be kgona go dirisa gore produce energy gore kgone go nna le maatla le bokgoni jwa go dira activities, you know, go kgona go bala, go kgona go tlola, go kgona go dira dilo tse dintsi. So ga mme a le mo mmeleng go na le di-hormones tse di tlang gape tse e leng gore le tsone di kgona gore di change dilo. And yes, mme motsadi o a leng mo mmeleng a ka kgona go developa what they call a gestational diabetes. So o fitlhelele gore ga o se mo mmeleng o siamegela ga o na anything problem ka sukiri o kgona go regulate sentle as normal, but suddenly ga o nna pregnant ga go ntse go ya wa realize gore o simolola go nna le matshwao a la re kileng ra bua ka one ga motho a na le bolwetse ba diabetes. O bone ka re o ntse o ya ntlwaneng gantsinyana ka re eno o ntsha metsi gantsinyana mare ka fa ga potla o tshwere ke lenyora utlwe ka rola pile gannyane ka re matlhonyana ga a sa tlhola a bona bikinyana, then you have to go o ye ko tleliniking. And this is one of the things ga o tsamaya tleliniki ya baimane go checkiwa blood pressure, go checkiwa yone sukiri, go checkiwa le yone motlhapologo wa gago gore ga o na any infections and all of that. Ga go kry-e le gore go na le yone problem ya sukiri then ngaka ya gago tla kgona go advisa gore a na o simolola medication. And gantsi mo mosading o a imileng go dirisiwa insulin wa tlhaba e re tlhola re bona ba tlhaba gabedi ore gararo ka letsatsi gore o nne o kgone go isa sukiri ya go ko tlase. And then ha o fetsa go belega go a checkiwa gore ngwana le ene ga ise a nne le problem ya sukiri e nnang ko tlase, because ka gore wena o na le sukiri ko godimo o le mme o imileng ngwana wa gago le ene o nna exposed to insulin e extra e o nnang le yone eo e bidira gore le ene mo mmeleng wa gage a nne le sukiri e leng gore yanong e phela e le ko tlasenyana because of insulin eo. So ha bonwa supply e le ya sukiri le bo insulin ga e tlhola e le teng, a kere normally everything se diragala via placenta via umbilical cord e le e kopanyang ngwana. So yanong once go katiwa supply e le ya go kotsega mare yanong body ya gage yone e tlwaetse go nna le insulin e ko godimo because le yone e rare sepoko tsa sukiri. So tshwanetse re check-e gore ngwana le ne sukiri ya gage ga e ko tlase ka bonako because yanong ga e sa tlhola e na le that extra sugar e tsenang. So ha mmena fetsa go belega then wa checkiwa gantsi ga after a few weeks or so ga ba tlhola bana le that diabetes, that's why ba bitsa gestational diabetes, and then it's gone o siame gape until the next time gape a ima.
Oh yes.
So that's why go le botlhokwa gore ga o le moimane o tsamaye tleliniki ya baimane gore o nne o checkiwa gore sukiri ya gago e siame, weight ya gago gaina sentle, blood pressure ya gago le one ntse e le sharpo, sengwe le sengwe se siame. If anything sa change ba kgone go advisa gore medication e keo, and then afterwards o nne follow up go bona gore a na condition ile ya tsamaya kgotsa e santsene le teng.
Yaanong ga re tla mo baneng ba bannye doctor, a ke ka ngwana o kgona jalo go ka bonwa a na le bone bolwetse bono bo kana ke bolwetse bone gore bo tla bo nna gone dingwagantsi di ya ko godimo.
So gantsi ga re bua ka diabetes re bua ka bo botsetseng bo le mo baneng ba ba bonweng ba ba leng batonanyana. Go na le type 1 le type 2 diabetes. Type 1 ke ga pancreas yone organ e le leng gore e producer yone insulin e o e tlhokang gore sukiri ya gagwe kgone go dirisiwa mo mmeleng. O fitlhelele gore pancreas ya gago ga e dire sentle, either be le gore di-cells tsa teng ga di bereke sentle ore mo lesikeng go na le yone problem ya gore go na le diabetes and e creatang problem ka insulin ya lona. So type 1 ke yone gore gantsi e tlhaga motho a le bonnyaneng and then o tshwanetse a simolola a itlhaba a sa godile. Then type 2 ke e tsamaisanang le lifestyle re bitsa e leng gore e tla o setse go dilenyana mo ile gore o e bona mo bathong ba bana le problem ya go nona ga ba se pa nonne thata ba le OBC o re motho a tengana le malwetse a tshwana le bo hypertension ya nonge be affect certain organs and then that could be one of the things or like you know gantsi we go dilen ke ile le gore tlhale batho ba teng ba nwa dipilisi and then ga ile gore ga e controle ge sentlo feletsa le gore o dirisa yone insulin a itlhaba. Yes, babies can be born ka diabetes. Depending gore what is the cause of the diabetes. It can either be again gore pancreas ya ngwana ga e dire sentle or ngwana o na le problem ka di hormones tse di mo meleng wa gagwe or ngwana o bonwa ana le a tumor. Cancer, kankere, e affectang pancreas ga ga santsana le monnyane. So aba feletsa le gore insulin production ga ga e nna compromised. And ga ntse ka gore kankere expecta gore ngwana o tla nna le yone diabetes e. Kankere e shebela. Until ngwana me bire bona gore man ngwana ka re ga ja sugar tsa gagwe di phela di le go godimo re di se sharpo and ngwana ga go le sentle o na le go nna le ka roi dibala a ka nna le di convulsions or anna jittery. So how bona gore ngwana o tlhola dira dilo tse dintseng yalo ka re ngwana man ga fidi sentle or ga gope monate a ka tshwanetse mo ise gore a tla cheke gore ana is not diabetes one of the differentials tsa ngwana a ka nnang le tsone. And remember gore mme o imileng le ene ga a belega babynyana eo ga e tswa a ka tswana le di-complications because of that diabetes e na leng yone ngwana ka bonwa pele ga nako ngwana ka bonwa a le motonanyana be nna ka re o normale kanto na le di-abnormalities tse di affectang makgwafo tse di affectang di-kidneys di-PO and everything. So le ene o is at high risk o e leng gore o tshwanetse a check-iwe gore le ene ga nna le ditlamorago tseo tsa the diabetes. So that's why it's very important gore la ngwana a bonwa. Check out the sugar as well to make sure sugar ga ga normal high se sharp start feeding and then obviously monitor the child closely.
Doc khona le khanye ya gore ge sugar ga go ile mo ile ko godimo le moimana o advise wa jalo gore o ya for C-section and not natural birth. A ke ka go tshwanela go nna jalo gore me ga gone go ka give birth naturally ge sugar ga ile ko godimo.
I think the other factors that might be involved how go di draw a decision ya gore ngwana tshwanetse le bare ka cesarean section. Maybe gona le like bo hypertension as well. Ga le gore me o tengona le what they call preeclampsia. Mo ne gore blood pressure ge go di mothate bile dira gore le sebete se sa dira sentle and other things and then me o thing is at risk of developing body convulsions go fita. Or you know things like that. So botsolo ba me obviously is highly prioritized. If there are other complications that are involved, I'm not aware of any contraindication. Meaning selo se se tla ganetsang gore mme a deliver normally just because o na le diabetes. If pregnancy ntse le sharp all along e le gore the high risk ke hela gore sugar ga gagwe go godimo, maybe she might be allowed to and I stand to be corrected. I can always ke botse ngaka ya baimane gore ana go dirwa yalo, but it's not gore every single pregnant woman on a lean gestational diabetes or tshwanetse a deliver risio yalo unless there are complications or go bona gore ngwana is at risk as well, therefore it's better to deliver one as soon as possible.
All right. Janong ke itse jalo gore diabetes e tsamaisana thata le diet tshontso le be jalo dijo tseno gore wa dija. Janong mo ngwaneng o monnye gongwe e leng gore motho ka nna re santse le an infant or a toddler o regulate jang diet ya mwana yo.
Unfortunately it's even more difficult.
Yes.
Because on a mashi a me a mo anyisa ngwana ana le sukiri nyane ka nna go godimo. And also even calculating gore the amount of insulin e we fang ngwana. Remember how le motona o tshwantse check we sukiri regularly because o tshwantse o itlhabe maybe insulin ka regular intervals. So o tshwantse o make sure gore o wa itlhaba kana o collect bikinyana madi wa testa fo gore sukiri ya go ke bokae before o fa insulin ya gago. So you can imagine mo ngwaneng o monnyane o tshwantse o tlhabe go nontse check that and that. Sorry, how is that ubuntu onto otlhaba gore okay ha ile go godimo tshwantse ke mofe bokana ha ile go ile normal then ke ska mofe. And obviously the kind of milk that you give as well, it can be a bit complicated. Gore your normal milk might be maybe too sweet and then maybe gona the alternative. So that's why when the diagnosis is made go tshwantse gona le endocrinologist thinking aka e di lang ka di hormones, meaning body thyroid hormone, body all the hormones in the body ke specialty sa gagwe. So gona le pediatric endocrinologist, meaning motho ni le pediatrician ke bona facial expression kere ha o fetsa go nna pediatrician o boya
specialize
ka endocrinology le mo ba kholong the same thing
only
physician ha o fetsa o ba go specialize ka endocrinology unfortunately mo South Africa ga ba bantsi yalo so we have to learn you know re direla re thuta re communicate with colleagues gore re dira yang ha re dire yang so go botlhokwa when you manage diabetes it's a multidisciplinary approach so ke ngaka ya gago or your endocrinologist and you end or your GP gona le your dietitian or nutritionist also involved and then of course gona le your psychologist as well because you can imagine ngwana a tsontse a tloile gore o na le diabetes ga ile dipating ora tsamika le bana ba bang go jwa di sweets ena sa khone go ja because diet ga ges completely different then that creates problems so the idea ga diet ya diabetes ke gore o tsontse make sure motho a teng ga gre anything se se o ketsang sukiri ya gagwe so you have to manage the sugar intake or glucose intake and then of course also some other food products as fela di jo tsena le sukiri tse di san sukiri go godimo gona le tsena le mafura how di ja body ya gagwe di dira Lone could release that glucose, so you also have to manage it intake your di lipids tsa gago as well and the protein and all sorts of things. So go botlhokwa gore tsa my dietitian a khone go advise properly gore how do you monitor your intake ya di cho.
Fruits
are the fruits. Orange can take it up. The grapes can take it up. So you have to be careful.
Re gola re tla re khalemela gore se di sweets tla tshwara ke sukiri gore Parisor a ga isa go tshwara o ja di sweets ya so se ka ba ka gore felletse go tshwara.
No, gantsi it's not necessarily triggered by that intake. It's yaka ke bua kere it goes with the insulin e mo mmeleng wa gago gore is it able to do the body that it's supposed to do or are there maybe other hormones tse di le mo mmeleng wa gago like the thyroid hormones e leng gore they have an impact as well. But di sugar I have a sweet tooth. A ka bona meno a teng.
Go ne re timoa di sweets.
Le ba go limita.
Ha ke itse gore maybe re ka tsa moretsi e be re tswalla fela in under a minute.
Doctor, nne go sora ha. Aha, ha blood ka ga go le shapo. A sukiri ke tlhatlhoga. Ne ke botsa. Le cholesterol a ke tlhatlhoga ne ke botsa go itse dilo tsa tshwanetse.
Khantsi re di checka di le 3 because they can exist together cholesterol le go godimo plus blood pressure le go godimo and also the sugar le go godimo ya ka ne ke bua ke re lifestyle things so you do check all 3 but sometimes they can exist in isolation go rona le hela A1 without the others sometimes you can have all 3 so go rona le rata go checka go make sure gore just because blood pressure go godimo because the way it sounds like are ona le blood pressure go godimo already so be go checkiwa cholesterol le go checkiwa glucose or make sure le yone ga develop those complications which are usually associated with older age as well so it might just be gore ke di precautions tse doctor di tsa yang go checka gore overall check up ya the patient
all right no outlet dog ke tsapa jalo gore le moretsi jalo khone jalo go ka itsela ka tsebe gore ga se motlholo gore ngwana o bele go jala na le sukiri a itse gore hehe
ga se boloi
No, there are certain syndromes. I about to mention the syndromes that I know. But there are certain syndromes that are associated with sugar, with uncontrolled diabetes. So it is important for how we are going to check our sugar and our sugar. We are going to check you and then not advise you further.
Possibly.
Pien le tsheri mo se tso re fileng yone le ka moswa jore
amen le
tsheleng tse meri tse diketi ke tsa doc yes please
if you missed it no worries catch up with us on the same platform Mahikeng FM podcast Mahikeng FM 96.7 megahertz sikokelo salwaho